mukomeje gutega amatwi radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu y'ijwi rya Amerika. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Kubadukurikira kuri internet turi live kuri www.radioyacu.com. Mwiriwe neza nshuti mwese, muduteze amatwi. Ni Edi Rwema ubasuhuza, mbaye ikaze mu kiganiro muri sanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro ni muri sanga muri studio ya 7 muri kumwe nanjye Edi Rwema. Buri mwaka isi yose yizihiza umunsi mpuzamahanga wahariwe abafite ubumuga bw'uruhu. Ejo kuwa kabiri hari ku nshuro ya 9 wizihizwa mu Rwanda. Nyamara baracyakorerwa ivangura rishingiye ku ibara ry'uruhu. Kuva mu mwaka w'2013 nibwo umuryango w'abibumbye wemeje ko tariki ya 13 z'ukwezi kwa gatandatu ari umunsi ngaruka mwaka wo kuzirikana imibereho y'abafite ubumuga bw'uruhu. Iki kibazo rero cy'ivangura rikorerwa abafite ubwo bumuga mu muryango nyarwanda bongeye kukigaragaza banasaba ko ryahagarara. Uyu munsi twabatumiriye bwana Nicodemus Hakizimana, ni umuvugizi w'abavukanye ubumuga bw'uruhu mu Rwanda mu muryango OIPA. Bwana Hakizimana, ikaze cyane mu kiganiro muri sanga ku ijwi ry'Amerika.
Murakoze cyane Edi Rwema kuduha ikaze.
Murakoze nawe. Mu gutangira iki kiganiro ku munsi w'ejo, nk'uko nari mbivuze, nibwo mwijije ku nshuro ya 9 uyu munsi wahariwe abafite ubumuga bw'uruhu. Wagerageza ukatubwira mu magambo make cyane ni ibiki byabaye mu Rwanda uyu munsi warizijwe, mwakoze iki?
Murakoze cyane. Nk'uko wari ubikomojeho, isi yose ku munsi w'ejo hashize yizihije umunsi mpuzamahanga w'abafite ubumuga bw'uruhu. Insanganyamatsiko kuri uwo munsi yaravugaga ngo kudahezwa ni imbaraga. Twe hano mu Rwanda twawizihirije ku rwego rw'igihugu i Kigali. Dutangira twakoze urugendo rw'amaguru tuva kuri Stade Amahoro i Remera, hanyuma tunyura muhanda ugana kuri gare ya Remera, tugera kuri hoteli twakoreyeho uyu munsi yitwa Hilltop. Hanyuma tuhageze twari turi kumwe n'abashyitsi batandukanye baturutse muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu. Hari abashyitsi twari twatumiye muri UN Coordination hano mu Rwanda. Twari turi kumwe n'abaturutse mu miryango y'abafite ubumuga bw'uruhu hano mu Rwanda. Twari turi kumwe nanone n'ababyeyi n'abandi bafite ubumuga bw'uruhu baturutse mu mujyi wa Kigali no mu ntara, abahagarariye abandi bari baje. Ikintu nyamukuru twibanzeho ejo kwari ugutanga ubutumwa busaba Leta y'u Rwanda kudufasha kurwanya ihohoterwa rikorerwa abantu bafite ubumuga bw'uruhu, ariko kandi no kwita ku kibazo cya kanseri y'uruhu ikomeje gutwara abafite ubumuga bw'uruhu bitewe no kubura uburyo buhamye bwo kurinda uruhu. Kuko murabizi, umuntu ufite ubumuga bw'uruhu nta melanocytes zo mu ruhu aba afite, bivuze ko iyo izuba rivuye ku ruhu rwe rirarutwika rugacika ibisebe. Ibyo bisebe iyo bikize haba hari uruhu ariko twagereranya n'inkovu. Iyo rero izuba rivuye ku ruhu kenshi, urwo ruhu uko rucika ibisebe hari ubwo bigera bya bisebe ntibikire kuko uruhu ruba rwaratakaje ubudahangarwa bwo guhangana n'izuba no gukira ubwarwo ibyo bisebe rero bikavamo kanseri. Twasabye ko amavuta arinda kanseri y'uruhu yashyirwa kuri mituelle de santé kugira ngo buri munyarwanda wese abashe kuyigondera kuko uyu munsi ageze ku 13,500 arahenda. Leta yarabikoze n'umukuru w'igihugu yarabyemeye amavuta ashyirwa kuri mituelle de santé, ariko hakaboneka ikibazo cy'uko aya mavuta iyo abafite ubumuga bw'uruhu bagiye kuyashaka muri centre de santé mu bigo nderabuzima aho bivuriza habegereye aya mavuta basanga ntayahari. Rero irindi jambo rikuru ejo twavuzeho cyane kwari ugusaba leta ko yongera gukangurira amavuriro yose kugira aya mavuta arinda uruhu kwangirizwa n'izuba kugira ngo abafite ubumuga bw'uruhu bayabonere hafi yabo kandi bahabwe serivisi nziza kugira ngo nibura bashobore gukorera imiryango yabo bakorere n'igihugu cyababyaye dufatanye n'abandi banyarwanda kwiyubakira u Rwanda.
Umuntu yakwibaza mujya guhitamo gukora urugendo, ese nabyo byari mu rwego rwo kugira ngo mwigaragaze mwimenyekanishe n'abanyarwanda bamenye ko muriho?
Urakoze cyane. Ubundi ikibazo gikomeye hano mu Rwanda bafite ubumuga bw'uruhu tugira nuko abantu batekereza ko abantu bafite ubumuga bw'uruhu atari abantu nk'abandi, bagatekereza ko abantu bafite ubumuga bw'uruhu badashoboye, ndetse hari n'abatekereza ko abo bantu batariho atari benshi cyane. Rero twahisemo gukora uru rugendo kugira ngo tubwire sosiyete nyarwanda ngo abantu bafite ubumuga bw'uruhu barahari kandi bashoboye, kuko turabafite bashoboye kwiga, turabafite bamwe na bamwe bashoboye kubaka imiryango, dufite abana batoya. Wari umwanya mwiza wo kugira ngo tubwire sosiyete nyarwanda ngo abafite ubumuga bw'uruhu barahari kandi ni abaturage kimwe namwe, no kugira ngo dukoreho cya kintu cyo kumva ko abantu benshi bakunze gutinya abantu bafite ubumuga bw'uruhu, agatekereza ko namusuhuza arahita asa nawe cyangwa se namureba azamubyara cyangwa se namureba. Bafite imyumvire itandukanye ku bantu bafite ubumuga bw'uruhu. Rero ejo wari umwanya mwiza wo kubwira sosiyete nyarwanda ngo abantu bafite ubumuga bw'uruhu barahari. Ariko n'ikindi cya kabiri, abafite ubumuga bw'uruhu nabo ubwabo usanga kubona umwanya wo kwisanzura muri sosiyete, wo kwishimira u Rwanda, wo kwishimira ibyiza u Rwanda rwagezeho, uwo mwanya ntawe babona. Wari umwanya mwiza nanone wo kwishyira hamwe abafite ubumuga bw'uruhu bakabona umwanya wo gusabana bakagenda bisanzuye bakishima, kuko ejo hari abantu bagiye baduha ubuhamya bati ngiye nishima ku itariki 16 z'ukwezi kwa gatandatu iyo naje hano ngahura na bagenzi banjye. Wari umwanya mwiza rero wo kugira ngo twongere tubwire leta ngo ibyo tubasaba si uko tubisabira abantu badahari, ahubwo abantu barahari ngaba. Niyo mpamvu twasabye muri leta n'icyo cyangombwa kitwemera gukora bene urwo rugendo rw'amaguru.
Urakoze Bwana Hakizimana. Nk'uko wari ubivuze, mu Rwanda mwitwa abafite ubumuga bw'uruhu, mu Burundi bafite uko babyita n'ahandi bafite uko babyita, ariko nagira ngo mu magambo make cyane kuko dufite abantu badukurikira hirya no hino ku isi, gerageza ubwire umuntu ukurikiye Ijwi ry'Amerika muri aka kanya, umuntu wavukanye ubumuga bw'uruhu ni muntu ki, hari aho atandukanye n'abandi?
Murakoze cyane. Yenda kanze kwibanda hano iwacu muri Afurika, usanga abantu benshi bafite uruhu rwirabura. Umuntu ufite ubumuga bw'uruhu avuka ku babyeyi babiri baba bafite uturemangingo fatizo dutera ubumuga bw'uruhu, arizo twita gene. Ni ukuvuga ngo papa na mama bose babifitemo gene zitera ubumuga bw'uruhu na gene zidatera ubumuga bw'uruhu, twa turemangingo fatizo. Hanyuma rero iyo papa na mama bose barekuye utwo turemangingo tugahura, nibwo umwana ufite ubumuga bw'uruhu avuka. Ubwo ni babandi bitaga abanyamweru mu bihe byashize. Mu Burundi bakoreshaga ijambo ngo nyamwema, ntabwo nzi izina ryiza uyenda bakoresha, ariko ntabwo tukivuga nyamweru, tuvuga umuntu ufite ubumuga bw'uruhu. Uyu muntu rero ashobora kuvuka ku babyeyi babiri birabura bafite ubumuga badafite ubumuga bw'uruhu ariko bifitemo twa turemangingo fatizo dutera ubumuga bw'uruhu, cyangwa se ashobora no kuvuka ku bantu bafite ubumuga bw'uruhu iyo bashakanye cyangwa se bakoranye imibonano mpuzabitsina. Umuntu ufite ubumuga bw'uruhu ntabwo ashobora kuvuka bigizwemo uruhare n'umubyeyi umwe. Yenda badukurikiye babyumve, kuko usanga nk'ahantu mu Rwanda abagore, abamama bakunze kubyara abana bafite ubumuga bw'uruhu, ukabona abagabo babo babanze babasize mu miryango cyangwa se babirukanye, bavuga ko bo batabyara abana bafite ubumuga bw'uruhu bigaharirwa ababyeyi. Umwana ufite ubumuga bw'uruhu avuka iyo se na nyina babigizemo uruhare, bose baba bafite izo gene zitera ubumuga bw'uruhu. Kandi no mu bazungu no mu bindi bihugu abafite ubumuga bw'uruhu barahaba. Nuko yenda ibibazo duhura nabyo biba bitandukanye bitewe n'uko mu bihugu byateye imbere baba bafite uburyo bwo kubitaho, bakabona ayo mavuta ku gihe. Hano iwacu muri Afurika hakazamo na cya kibazo cy'ibara ry'uruhu. Umuntu akibaza kugira ibara ry'uruhu rwera muri sosiyete y'abantu bafite uruhu rwirabura, ugasanga abantu babifashe ukundi. Muri rusange nibaza ko umuntu utazi ubumuga bw'uruhu yaba gusobanukiwe.
Urakoze cyane. Hanyuma warugarutse gatoya ku bijyanye n'ibibazo muhura nabyo birimo iby'indwara zirimo kanseri y'uruhu. Hari ibindi bibazo byihariye by'ubuzima umuntu wavukanye ubumuga bw'uruhu yihariye?
Urakoze cyane. Umuntu ufite ubumuga bw'uruhu reka nshire ibibazo ahora nabyo mu bice bigera nko muri bine. Kamere ku muryango. Umuryango wabyaye bene uwo mwana hari ubwo uba utazi kumwitaho, ugasanga umubyeyi, murabizi ko imiryango myinshi yo mu Rwanda itunzwe no gukora, abafite imirimo yo mu biro ni bakeya cyane, ugasanga wa mubyeyi ntabwo azi ko umwana ufite ubumuga bw'uruhu iyo ageze ku izuba rirutwika. Noneho yamujyana ku izuba, rwa ruhu rwa wa mwana rugatangira kuzana ibisebe, umwana agatangira guhura n'ingorane akiri mutoya. Ariko noneho niyatangiye gukura, usanga abana baturanye batamwisanzuraho, batangira kumwita ya mazina mabi nayo tugihangana nayo uyu munsi. Bamwita Nyamweru, bamwita umuzungu wavuze icyayi, bamwita ikivejuru, bamwita ikimanuka, bamuheza, bamuha akato. Wa mwana agakura yumva ko atameze nk'abandi, agakura yumva nta n'icyo amaze muri sosiyete, ari nabyo bituma abantu bafite ubumuga bw'uruhu akenshi bakunze kwibera mu rugo. Rimwe na rimwe n'imiryango yabo ikanga kubagaragaza, yumva ko nidakwerekana ko bafite umwana ufite ubumuga bw'uruhu sosiyete nyarwanda iri buze kubaseka. Ugasanga umuryango umuhejeje mu rugo, sosiyete iramwanze, wa mwana nawe ubwe akageraho agera self stigma, nawe ubwe akiyanga, nawe ubwe akiheza. Bikaza rero bikagera mu burezi, igihe umwana ageze igihe cyo gutangira ishuri, bigasanga mwarimu ku ishuri ntabwo azi neza ko umuntu ufite ubumuga bw'uruhu atabona, kuko twebwe nta melanocytes zo mu maso tugira, ntabwo dushobora kureba ibintu biri kure cyane. Umwarimu iyo atazi ko umuntu ufite ubumuga bw'uruhu atabona ngo amuhe uburyo bwo kwiga mu ishuri, yicara imbere amuhe igitabo cyo gusomeramo, naba yatanze n'imyitozo amuhe umwanya uhagije wo kubikora, usanga abana bafite ubumuga bw'uruhu akenshi batsindwa mu ishuri. Abantu bagatekereza ko abafite ubumuga bw'uruhu nta bwenge bagira, badashobora kwiga kimwe n'abandi, badashobora gutsinda. Ariko ikibazo ni uko aba yize atabibona, mwarimu yigisha umwana atabibona, hanyuma abana bafite ubumuga bw'uruhu abenshi bakava mu ishuri. Muzabibona abantu bafite ubumuga bw'uruhu abakuru, yenda tube dukuyemo generasiyo ntoya kuko turi gukora ubuvugizi, ariko abakuru abenshi ntabwo bashoboye kwiga. Tujye mu buvuzi. Mu buvuzi nari nabikomojeho, ikibazo gikomeye ni ukubona aya mavuta arinda kanseri y'uruhu. Aya mavuta arahenda, kandi usanga imiryango myinshi ifite abana bafite ubumuga bw'uruhu. Hari umuryango usangamo abana batanu, hari usangamo abana bane, hari usangamo abana batatu, hari usangamo babiri. Ntabwo ushobora kubona 13,500 bigura agacupa kamwe k'amavuta ku bana batanu, ubwo byaba ari 250,000 buri kwezi. Ntabwo bishoboka ukurikije imibereho y'imiryango yo mu Rwanda uko twese tuyizi. Murabizi ko na mituweli igurwa rimwe ku mwaka, ariko hari imiryango usanga igifashwa na leta kubona ubwisungane mu kwivuza. Aya mavuta rero yasizwe kuri mituweli do sante, ugasanga uyu munsi ataboneka kubera ibigo nderabuzima habwo bisaba ayo mavuta nkuko basaba indi miti kandi leta yari yarategetse ko amavuta ashirwa kuri mituelle de sante mu bwisungane mu kwivuza nkuko n'indi miti yose ihabwa iki kiracyari ikibazo gikomeye kuko nk'uturere dutanga aya mavuta usanga abayafata hari impinduka zabaye mu buzima bwabo kuko amasaha yo gukora yariyongereye murabizi abafite ubumuga bw'uruhu bakora mu masaha ya mu gitondo n'aya nimugoroba igihe hatari izuba ryinshi ariko umuntu wayisize ashobora gukora kuva mu gitondo akagera saa sita agakaraba akongera akisiga andi agakora ibyo bikamuteza imbere bigateza imbere umuryango we bigateza imbere n'igihugu cye ariko kubura aya mavuta bituzanira izindi mbogamizi nyinshi hanyuma hakaza ibibazo bijyanye no kubona akazi abantu bafite ubumuga bw'uruhu ntabwo barabona akazi kuko abakoresha benshi batinya gukoresha umuntu ufite ubumuga bw'uruhu kuko batekereza ko atatanga umusaruro nabahavu urugero hari umuntu ufite ubumuga bw'uruhu rwose ajya duha ubuhamya uburyo yashatse akazi ko gukora muri farumasi hanyuma akazi arakabona yabisabye akoresheje ikoranabuhanga ariko ageze igihe cyo kujya gutangira akazi babonye afite ubumuga bw'uruhu baramubwira bati wowe rwose wihangane nta muntu wajya uhereza umuti ngo azagaruke muri iyi farumasi abura akazi gutyo n'abandi benshi bafite ubumuga bw'uruhu kubona akazi biracyagoranye kandi ugasanga nta n'igikorwa kugira ngo habeho ubukangurambaga bwo kugira ngo abantu bamenye ko umuntu ufite ubumuga bw'uruhu ashobora gukora agatanga umusaruro nk'abandi yenda hari nk'ibihugu byagiye bitera imbere usanga abafite ubumuga bw'uruhu barazamutse bakagira n'inzego za leta bakoramo ibyo bitinyura abaturage bakamenya ko umuntu ufite ubumuga bw'uruhu iyo yize ashobora gutanga umusaruro kandi agakorera n'igihugu cye nk'uko n'abandi baturarwanda bashobora kugikorera hanyuma hari n'ibibazo mu muryango iyo ndi kukiganiro gikomeza kwigira imbere byose turagenda tubigarukaho
turaza kubigarukaho nibutsa abakunzi b'Ijwi rya Amerika ko iyi mwumva ari radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda aho uyu munsi umutumirwa wacu ari bwana Nicodemus Hakizimana tukaba turimo kuvugana ahanini ku bibazo ababana n'ubumuga bw'uruhu bahura nabyo mu Rwanda dore ko ku munsi w'ejo wari umunsi mpuzamahanga wahariwe abafite ubumuga bw'uruhu kuri telefoni dufite n'abakunzi b'Ijwi rya Amerika hirya no hino bifuza kugira ibyo babaza reka duhere kuri Nsabimana Daniel wiriwe neza
Mwiriwe myiza bwana Edi.
Yego uri hehe?
Perereye Inyamasheke ruharambuga ni mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Ikibazo cyangwa igitekerezo?
Mwakoze cyane gutumira bwana Nicodemus. Abantu benshi dufite ibibazo by'amatsiko twumva twabaza ku bafite ubumuga bw'uruhu. So ndagira ngo icya mbere mfite cy'amatsiko mumbarize. Ese ubumuga bw'uruhu cyangwa se uko nguko babyise yaba ari indwara cyangwa se yaba ari ubundi buryo iyi ndwara se yaba ibaye ari n'indwara yaba ivurwa igakira icyo ni ikibazo cy'amatsiko ikindi mbaza tujya tubona abafite ubumuga basanzwe yaba ari ubumuga bw'amaguru ubumuga bwo mu mutwe cyangwa se ibindi baba mu masosiyasiyo y'abahuza ese abo ngabo bafite ubumuga bw'uruhu bwo baba bitabwaho bateba bari ikintu se baba bagenerwa na leta nk'uko tubona abandi babikora ikindi kibazo cy'amatsiko mfite ni uko tubona rimwe na rimwe abafite ubumuga ari uburyo bagiramo bakihuriza hamwe ese abafite ubumuga bw'uruhu bo bimeze bite iyi gahunda irakorwa cyangwa bimeze bite nibyo ngibyo nayambaze adufasha dusobanure murakoze cyane di
urakoze cyane reka dufate na Cyrille Muvunyi wiriwe neza uri hehe
ndi mu Rwanda mu karere ka Kayonza
ni ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
ndahera ku gitekerezo ikibazo ndakibaza nyuma
yego
ariko reka mbanze mbaze ko umutumirwa atubwire yuko umuntu uvukana ubumuga bw'uruhu biterwa umugabo n'umugore babigira mu ruhare ese niyo mpamvu ituma bashobora kubyara abantu badafite ubumuga bw'uruhu kuko hari ahantu nzi by'igise kubaho ntibabyakira neza umugabo abwira umugore wiwe uko uyamuciye inyuma atari umwana babyaranye, kuko mbere babyaye abana badafite umugabo w'uruhu, nyuma uwo mwana aza kubavukamo bibiteza izindi mpaka. Agira ngo azumutumirwa ese kubera iki, niba bigirwa urwo ruhare rugirwa n'umugabo n'umugore bombi atari ku ruhare ruhande rw'umuntu umwe, kubera iki ibyo bintu bibaho hagati mu bana cyangwa se bikaba byaba umwana wa mbere abandi ntibibeho? Kuki bidahora bibaho gutyo? Ikindi nabaza, umuntu ufite ubumuga bw'uruhu ashakanye n'ufite ubumuga bw'uruhu babyara umwana ufite ubumuga bw'uruhu, cyangwa se umuntu ufite ubumuga bw'uruhu ashakanye n'utabufite babyara uwo mwana? Ibyo ngibyo ni ibibazo nari mfite. Hanyuma igitekerezo icyo navuga ni uko umuntu ari bundi ahava akagera, ntabwo gutanga akazi byagakwiye kugirwa ku isura, ku ndeshyo, ku ijwi, ku kuvuka, ku nkomoko, ntabwo ibyo byari bikwiye. N'abadafite ingingo z'umubiri bashobora gukoresha amajwi bakaba bakora ako kazi, ibyo atabasha gukora pratike akaba yabikora teori, kandi ibyo bintu bikaba byaba byo. Ikindi hari igihe bigeze gutumira abafite ubumuga bw'uruhu ku isi ya Amerika, byigeze kubaho bavuga imbogamizi bahura nazo mu ishuri, kuba umwana ntibamwemere kuba yakwambara ingofero, ugasanga abarimu ntabwo babigendamo neza. Icyo nabwira umugore wese uri ku ijuru rya Amerika ni uko umuntu ava akagera agomba guhabwa uburenganzira nk'umuntu, nyuma agahitamo isura agomba kuvukana, ugomba kuvuka n'uwo agomba kuba we.
Urakoze cyane Cyrilo Muvunyi. Bwana Nicodemo, ibyo bibazo byabo bakunze ibijwi rya Amerika.
Urakoze cyane nanone kandi nshime n'aba bantu badukurikiye babaje ibibazo. Edi uri Nyamasheke aravuze ati ese ubumuga bw'uruhu ni indwara? Iyo ikintu ari indwara ntabwo kiba cyakabaye ubumuga. Ubundi icyo twita ubumuga, ubumuga ni ugutakaza urugingo cyangwa se urugingo rugatakaza ubushobozi bwo gukora burundu ugereranije n'uko ingingo zisanzwe zikora. Ni ukuvuga ngo indwara iravurwa igakira, ariko ubumuga ntabwo buvurwa. Icyakora imbogamizi umuntu ahura nazo bitewe n'ubwo bumuga zishobora gukurwaho, umuntu agakora nk'uko n'abandi badafite ubumuga bakora. Ubumuga bw'uruhu rero ntabwo ari indwara, kuko nta kintu wanywa, nta kintu wakwivuza ngo ukire ubumuga bw'uruhu, kubera ko ubumuga bw'uruhu ni uruhererekane nari nabisobanuye ko hari uturemangingo fatizo dutera ubumuga bw'uruhu abantu baba bafite mu mibiri yabo. Niyo mpamvu rero atari indwara ahubwo byitwa ubumuga. Ni ukuvuga ngo uruhu rwacu ntabwo rufite ubushobozi bwo gukora nk'uko umuntu udafite ubumuga bw'uruhu uruhu rwe ruresista. Amaso yacu nayo ni uko. Niyo mpamvu byitwa ubumuga bw'uruhu. Hanyuma mbonereho kwibutsa abantu ko hari umuntu ushobora kuvuka ubwo kankoresha hano mu Rwanda afite uruhu rwirabura, ariko nyuma akabona amabara aza ku mubiri y'umweru, akabona uruhu rwe ruragenda rw'umweru. Hari n'uwo birangira umubiri we wose wagira ngo afite ubumuga bw'uruhu. Icyo gihe iyo ni indwara aba yaragize twita vitiligo. Ni ukuvuga ngo nawe melanocyte mu ruhu rwe ziba zaratangiye gucika intege. Murabizi ko izi melanocyte nizo zibyara ya proteine bita melanine iba mu ruhu itanga ibara ry'uruhu. Ya proteine ya melanine igenda igabanuka mu ruhu. Uyu muntu nawe rero warwaye ya ndwara ya vitiligo hari ubwo birangira agize uruhu rwose rwera, kandi nawe ahura n'ibibazo duhura nabyo ndetse no kuturuta, kuko we izuba rimutwika kuruta uko twebwe ridutwika. Itakora we amaso ye aba abona. Hanyuma yanabaze ati ese bafite asosiyasiyo? Yego, hari umuryango w'abafite ubumuga bw'uruhu hano mu Rwanda witwa OIPA, ni Organization for Integration and Promotion of a Person with Albinism. Uyu muryango ukorera mu turere turindwi, ntabwo turashobora kugira ubushobozi bwo gukorera mu gihugu hose. Niyo tuvuze achievement, hari zabaye at national level ariko inyinshi ni zabaye local nizo twagezeho mu turere dukoreramo hari utundi turere 23 dufite abantu bafite ubumuga bw'uruhu badafite umuntu bitaho badafite umuntu bazi badafite umuntu bavugira uretse ko twafashe strategi yo gukorana n'indi miryango itegamiye kuri leta kugeza uyu munsi tumaze kongeramo akarere ka Rubavu akarere ka Ngororero abo bantu bafite imiryango ibitaho itari oyita
ese ubundi mukorera mu turere tungahe
oyita dukora mu turere 7 ariko Gasabo Nyarugenge Kicukiro Musanze Nyamasheke Rutsiro na Kayonza
mwari mwakora ubushakashatsi ngo mumenye mu gihugu cyose uko ababana n'ubumuga bw'uruhu bangana
yego mu gihugu twe abo twashoboye kubarura ni 2,238 ariko mu minsi yashize murabizi ko u Rwanda rwakoze igikorwa kibarurisha mibare turateganya kuzegera statistics hanyuma bakatubwira abantu bafite ubumuga bw'uruhu bashoboye kubarura kuko duteganya ko bashobora kuba barenze yenda abo twebwe twabonye
hanyuma komeza amagambo make usubize n'ibibazo bya Siriro hanyuma dukomeze dufata abandi
yego hanyuma muvunyi w'Ikayonza yari yabaje ati kuki ababyeyi babiri badafite ubumuga bw'uruhu bashobora kubyara abana bafite ubumuga bw'uruhu bakabyara n'abandi bafite ubumuga bw'uruhu birashoboka cyane rwose ni ukuvuga ngo wa mubyeyi udafite ubumuga bw'uruhu aba yifitemo za jene zitera ubumuga bw'uruhu na jene zidatera ubumuga bw'uruhu iyi jene itera ubumuga bw'uruhu iba ari recessive ni ukuvuga ngo n'akademangingo fatizo ariko katiganza ya jene idatera ubumuga bw'uruhu ibarakaremangingo fatizo ariko kiganda iyo papa na mama bose bafite utwo turemangingo bakaturekura umwana avuka afite ubumuga bw'uruhu ariko iyo papa rekuye kakaremangingo gatera ubumuga bw'uruhu mama karekura kadatera ubumuga bw'uruhu kubera ko akadatera ubumuga bw'uruhu ariko kiganza kadomina kakandi katiganza umwana akavuka adafite ubumuga bw'uruhu bugaragara ariko mu maraso ye yifitemo twaturemangingo dutera ubumuga bw'uruhu papa na mama nanone basubira bose kurekura twaturemangingo tudatera ubumuga bw'uruhu ibi bivuze iki rero umuntu wese udafite ubumuga bw'uruhu ntagatekereze ko adafite twaturemangingo dutera ubumuga bw'uruhu ushobora kuba udafite ubumuga bw'uruhu bugaragara ariko muri wowe wifitemo jene zitera ubumuga bw'uruhu na jene zidatera ubumuga bw'uruhu ikibazo ari uko utarahura n'umuntu nawe wifitemo izo jene kugira ngo umwana mu mubyare afite ubumuga bw'uruhu ariko kutagira ubumuga bw'uruhu ntabwo bisobanuye kutagira jene zitera ubumuga bw'uruhu icyo bisaba kumubyara ni uko wahuye n'undi muntu nawe ufite izo jene niyo mpamvu hano muri Afurika ayo mahirwe aba ari make akunze kuba ari umwe mu bantu 5,000 cyangwa se umwe hagati y'5,512 umwe abafite ubumuga bw'uruhu hanyuma ikindi yavuze ati se umuntu ufite ubumuga bw'uruhu ashakanye n'undi muntu ufite ubumuga bw'uruhu babyara abana bafite ubumuga bw'uruhu yego birashoboka babyara abana bafite ubumuga bw'uruhu bitewe n'ubwoko bwa jene zitera ubumuga bw'uruhu bafite igihe batabyara uwo mwana ni igihe badahuje izo jene zitera ubumuga bw'uruhu kuko nazo zirimo amoko atandukanye ariko amahirwe menshi ni uko iyo abantu bafite ubumuga bw'uruhu bagashakana babyara abana bafite ubumuga bw'uruhu
nicyo nashaka kubaza ese abantu bavukanye ubwo bumuga bw'uruhu hari uko hari uburyo bashobora kuvuka badafite ubwo buremangingo fatizo bwateza ubwo bumuga
ntabwo bishoboka ntabwo bishoboka nuko ngo iyo wavutse ufite ubumuga bw'uruhu muri wowe uba wifitemo n'izo jene zitera ubumuga bw'uruhu icyakora bitewe n'uwo mwashakanye izo jene iyo zidahuye urumva ko nk'uko nari nabisobanuye ntabwo mwabyara umwana ufite ubumuga bw'uruhu ariko abahanga n'ubushakashatsi bavuga ko amahirwe menshi ni uko abantu bafite ubumuga bw'uruhu iyo bashakanye bashobora kubyara abana bafite ubumuga bw'uruhu
urakoze cyane Nicodemu Hakizimana reka dufate abandi bakunzi b'ijwi rya Amerika kuri telefoni dufite Abdou Sef wirwe neza Sef wirwe Sefu ndibaza ko tutamufite kuri telefone. Reka dufate Kwizera Dani wiriwe neza.
Niriwe.
Uri hehe?
Igahini mu karere ka Kayonza.
Ikibazo cyangwa igitekerezo cyawe?
Ikibazo nari mfite nduva hari yagisubije. Ariko nari mfite ikibazo cyo kumubaza nti ese abantu bazirabura badafite ubumuga bw'uruhu babyara abana bafite ubumuga bw'uruhu byaturutse ku cyarekaho nasobanukiwe. Ikindi navuga ni kubashimira cyane nabonye bita ku bantu bafite ubumuga bw'uruhu cyane mu Rwanda baragerageza cyane ugereranije n'ibindi bihugu. Nabonye bitaweho cyane.
Urakoze cyane Kwizera. Reka dufate Habakubaho Norbert wiriwe neza.
Wiriwe neza cyane.
Uri hehe?
Mu majyaruguru y'u Rwanda mu karere ka Rulindo umurenge ni wa Buyoga.
Ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo?
Mbere na mbere nshimire Ijwi rya Amerika, nshimire n'umutumire.
Urakoze.
Yego, ariko hari ibibazo nshaka kwibaza kandi binakomereye abantu bafite ubumuga.
Ubumuga bw'uruhu.
Hari ikibazo hari ikibazo kibagora cyane cy'amavuta yaba ahenze cyane kuko ajya gusa na bareya ahenze kurusha ahenze cyane nk'amavuta yabera ayo bisiga cyane. Ni gutenda bazashyirwa shopu yabo ahantu bakajya bayabona ku giciro kiboroheye basanzwe. Urabona ko bahura n'ikibazo cy'izuba. Ikindi cya kabiri nkibaza nti se ko hari igihe bahohoterwa cyane mu miryango cyangwa se ugasanga bagiye kubagusha mu bihugu by'amahanga. Ni gute icyo kibazo bahangana nacyo?
Subiramo icyo kibazo.
Nyine hari ikibazo bajya bahura nabyo ugasanga barashimutwa. Sinzi wenda ni amakuru wenda umuntu aba yarumvise ahandi hantu. Ariko bavuga ko bakurwamo imiti cyane cyane kuri ibihugu wenda duturanye bikoresha ibiti bya gihanga. Bakora ubuvuzi bwa gihanga. Ni gute babasha guhangana nabo kugira ngo bere gucikishwa bajyanwa hanze bakaba bakorerwa ibintu bibi? Ikindi cya gatatu nkibaza nti se bitabwaho uko bikwiye?
Urakoze cyane Habukubaho Norbert. Reka nsabe Nikodemu Hakizimana. Ikibazo cy'amavuta ndibaza ko Nikodemu yakivuzeho bihagije cyane, ariko Nikodemu uyu mukunzi w'Ijwi rya Amerika agarutse kuri iki kibazo cyo gushimutwa. Ni ikibazo natwe twigeze gukoraho aho hari abantu bafite ubumuga bw'uruhu bakurwaga mu gihugu cy'u Burundi nyirango bakajyanwa muri Tanzania. Hari n'andi makuru menshi agiye abavugwaho. Gerageza usobanurira abakunzi b'Ijwi rya Amerika ibi bintu nibyo bibaho mu Rwanda. Icyo kibazo mwebwe mwari mwahura nacyo?
Murakoze cyane, nshimire n'aba bantu baduteze amatwi. Ndatangaye cyane, nibazaga ko ayo makuru abaturage batayazi, ariko ndatangaye cyane kuko mu kuri kose ni ibintu bivugwa ko abantu bafite ubumuga bw'uruhu batera amashaba. Yaranabikomojeho koko mu bihugu duturanye icyo kintu cyagiye kibaho cyane, abafite ubumuga bw'uruhu bakicwa kubera gukoresha ibice by'imibiri yabo muri ubwo buvuzi gakondo. Ariko yenda dushime Leta y'u Rwanda, hano mu Rwanda nta muntu wigeze ahura n'icyo kibazo cyo kwicwa kugira ngo akoreshwe muri ubwo buvuzi gakondo. Ni ikintu dushima cyane Leta y'u Rwanda ku bijyanye no kurengera ubuzima bw'abantu. Nta kese hano mu Rwanda twigeze twumva ku muntu byabayeho. Ariko yarabashije ati ese bibaho, ese mubikora hiki? Birumvikana ibintu iyo byabaye mu baturanyi k'abantu bari gupfa, natwe hano mu Rwanda turabyumva kandi byaduteye ubwoba kamembe. Ariko kuba nta kesi yabaye ni ikintu twishimira cyane. Guhangana nabyo ni ukuhe rero? Kimwe, tunashime n'Ijwi rya Amerika kuba ryatekereje kuduha uyu mwanya, ni uguca mu itangazamakuru tugasobanurira abaturarwanda n'abandi bose baduteze amatwi ko umuntu ufite ubumuga bw'uruhu ari umuntu nk'abandi. Uretse uruhu ruba rwarahindutse, nta zahabu iba mu muntu, nta gasegereti iba mu muntu. Umuntu ni umuntu, umuntu agizwe n'inyama, umuntu agizwe n'amaraso, umuntu agizwe n'amagufa, umuntu agizwe n'imikaya. Twebwe turi abantu nk'abandi bose, nta kindi kindi. Ibintu abantu bavuga ni ibintu bishingiye ku bupfumu, ni ibintu bishingiye ku marozi, ni ibintu bishingiye ku kubuza abandi ubuzima. Rero mboneraho no gukangurira sosiyete nyarwanda kwirinda ibyo bintu, kuko hari igihe umuntu ufite ubumuga anyura ahantu abantu bakavuga ngo dore imari, nubwo batamwishe, ariko iyo bavuze iryo jambo kuri we akibuka ko hari bagenzi be bapfuye bazira uko bavutse, biramukomeretsa cyane. Rero ndakangurira sosiyete nyarwanda kurekeraho kwita amazina aganisha kuri ibyo bintu byo kuvuga ngo uriya muntu ngo ni imari, ngo uriya muntu ni amafaranga, ngo uriya muntu ubonye agatoki ke wakira, ngo uriya muntu ubonye akaboko ke wakira. Ibyo bintu bibabaza cyane abafite ubumuga bw'uruhu, no kumva ko nuko Leta y'u Rwanda irwanya ibyaha cyane, ariko urumva dufite Leta itari strong, dufite Leta idafite imbaraga, bigaragara ko abantu bafite ubumuga bw'uruhu bapfa. Rero ndagira ngo nshimire Ijwi rya Amerika, nshimire n'ibindi bitangazamakuru biha umwanya abafite ubumuga bw'uruhu, bakerekana ko nabo ari abantu nk'abandi, bakanasobanurira ababateze amatwi ko kwica umuntu ufite ubumuga bw'uruhu cyangwa gutekereza ko ari imari ni ikosa rikomeye, kuko ntabwo turi imari, turi abaturage, turi abaturarwanda nk'abandi bose. Guhangana nabyo rero ni uguca mu itangazamakuru tugasobanura umuntu ufite ubumuga bw'uruhu avuka te, avuka kuri papa na mama we bose bafite twa turemangingo fatizo dutera ubumuga bw'uruhu, kandi ni umuturarwanda nk'abandi bose. Hanyuma yaravuze ku kintu kitwa ihohoterwa. Ihohoterwa ku bantu bafite ubumuga bw'uruhu riracyariho cyane, kandi iyo tuvuze ihohoterwa ku bantu bafite ubumuga bw'uruhu tujye turuvuga no ku babyeyi. Ejo mu munsi mukuru twari dufite, harimo umubyeyi afite abana batatu bafite ubumuga bw'uruhu, ariko umugabo we yaramubwiye ngo ntabwo bazongera kubana, kubera ko umuryango w'umugabo wanze uwo mugore ngo abyara abana bafite ubumuga bw'uruhu. Urumva ya mazina bakoresha ngo abyara abanyamweru, ntabwo bifuza abanyamweru mu muryango wabo. Urumva umubyeyi afite ibikomere byo kuba ari kurera abana wenyine, kandi adafite ubushobozi, abana bakiri batoya, adashobora kujyana mu murima guca inshuro cyangwa se gukora akazi ka mani pawa kugira ngo abana babone imibereho. Urumva rero kuba umubyeyi abayeho mu buzima bubi, akareba n'ababana bakeneye ibyo kurya ariko adashobora kubibahahira kuko abitaho, n'ababyeyi b'abagore bafite frustration, bafite ibikomere ku mutima, kandi nta muntu n'umwe urabibahoza. Abenshi baratubwira bati iyo turi mu rugo turifungirana tukarira, kandi kuko ntawe twabwira ikibazo. Imiryango bashakiyemo irabanga, ugasanga umubyeyi yashakiye mu muryango ariko umuryango yashakiyemo uramwanga, uvuga ko yaje guteza umwaku, uvuga ko atabyara abana bazima, uvuga ko abyara ibisimba cyangwa igikoko, ugasanga wa mubyeyi biramubabaza. Iyo bimubabaje, wa mwana ufite ubumuga bw'uruhu ntashobora kwisanzura muri ya miryango yanga mama we. Iryo ryose ni ihohoterwa. Bikagera muri bwa burezi nahoze mvuga, abana bafite ubumuga bw'uruhu bakabura ibikoresho bajyana mu ishuri, ariko abadafite ubumuga bw'uruhu ugasanga bari kwiga nta kibazo bafite. Sosiyete ugasanga irimo kubaheza, irimo kubanena, ntishaka kubasuhuza, ntishaka kwerekana ko hari icyo bashoboye. Iryo ryose ni ihohoterwa. Ariko bumwe mu buryo dukoresha ni ukuvugira mu itangazamakuru, ni ugusaba Leta ko nibura no mu nama z'abaturage umugoroba w'ababyeyi, hari inama ziba nyuma y'umuganda, nibura bazashake n'umunsi umwe twakoze umuganda, uwo munsi bavuge ko ihohoterwa rikorerwa abantu bafite ubumuga bw'uruhu n'uburyo sosiyete nyarwanda ikwiye kubakira. Kandi n'abayobozi mu nzego za Leta bagira umwanya wo kuvuga ko abafite ubumuga bw'uruhu aba ari abantu nk'abandi. Dushima umukuru w'igihugu cyane wavuze ngo abafite ubumuga bw'uruhu bahabwe amavuta yo kubarinda kanseri. Ibi ngibi byatumye nta rundi rwego rushobora kuvuga ngo ntituzayatanga. igihugu cyarayasanye nubwo hakirimo izambogamizi zo kuvuga ngo abayobozi muri santere de sante ntibayatanga ariko nibura ayo mavuta yageze mu gihugu haramutse hageze undi muyobozi uvuga ngo abayobozi b'ibigo nderabuzima mujye mutanga aya mavuta kandi muduhe raporo y'abantu mwahaye aya mavuta ikibazo dufite cy'amavuta arinda kanseri y'uruhani mu Rwanda cyakemuka dukeneye ko abayobozi mu nzego nkuru z'igihugu bavuga ko abantu bafite ubumuga bw'uruhu ari abantu nk'abandi dukwiye kwemera ko hari ibyiciro by'abanyantege nkeya njyewe nshima leta y'u Rwanda kuko icyo yashatse gukora iragikora murabona iyo tuvuze abantu b'abanyantege nke murabona uburyo bavuze ko abagore bari barahejwe barasigaye inyuma ariko uyu munsi batoye itegeko ryo kuvuga ngo nubwo abanyarwanda bose ari abanyarwanda ariko buri rwego 30% dukwiye kuba ari abagore ibyo babigize itegeko leta iramutse ifashe commitment kavuga ngo turashaka ko abafite ubumuga bazamuka bajye mu nzego zifata ibyemezo abafite ubumuga bw'uruhu abashoboye kwiga babahe akazi babashire ahirengereye abantu bababona ibingibi bizatuma wa muntu wahotera umuntu ufite ubumuga bw'uruhu abicikaho avuga ati ba bantu burya barashoboye nuko twari tutabizi kuko ndabyibuka hari ibihugu byagiye bitera imbere hari aho usanga abantu bafite ubumuga bw'uruhu ari abakinnyi b'umupira bakomeye ari abaririmbyi bakomeye bakora mu nzego za leta zikomeye ibyo byose icyo leta iba yabikoreye ni nka kwa kundi iba yaravuze ngo 30% uyu munsi iyo tubonye abagore ari abadepite ari abaminisitiri biradushimisha cyane tukabona ko abagore n'abagabo bashobora kubaka igihugu leta ishake strategi yakoresha yongere izamure cya cyiciro nacyo abantu babonaga ko kidashoboye yongere igishoboze kuko ntacyo umuntu yashobora kugeraho hatari abantu bo kumushoboza uribaza ko naba mushubiza
urakoze cyane Nicodemo Hakizimana ni umuvugizi w'abavukanye ubumuga bw'uruhu mu Rwanda mu muryango OIPA kuri telefone dufite abandi bakunzi bijwi rya Amerika reka duhere kuri Jean Claude Wirwe
Mwiriwe neza idi.
Uri hehe?
Ndi Kigali mu Rwanda ahitwa Kanyinya.
Ikibazo cyawe.
Ikibazo mfite umutumirwa yavuze ko Perezida wa Repubulika yatanze uburenganzira ko abafite ubwo bumuga bw'uruhu bagomba kubona imiti kuri mitiwere kandi ntabwo byigeze bikorwa. Ese afite icyizere cy'uko noneho urwo rugendo bakoze ejo ruzavamo igisubizo? Noneho imiti ikaba yashyirwa kuri mitiwere ikindi cya kabiri mfite ejo yavuze ko ngo bakoze urugendo kandi babanje kurusabira uburenganzira ese ibyo bakoze ni bimwe twavuga ko ari imyigaragambyo ituje cyangwa ni urugendo rusanzwe aho naho yadusobanurira
urakoze cyane reka dufate na Nyabenda wirwe neza
mwirwe cyane
uri hehe
ni ujumbura mu Burundi
ikibazo cyangwa interano
interano navuga mu byukuri abantu bapfukanye ubumuga bw'uruhu barahohoterwa cyane nagiye kubibona aho napfukiye umugore yarabyaye umwana asangana inyamahema umuryango kabisa waramutereranye harimo n'uwo mugabo yamuteye inda aravuga ati twe mu muryango wacu n'ubwa mbere tubyara umwana nk'uyu baravuga byinshi nyine yuko uwo mugore yaje kubatera umwaku birangira banamwirukanye ndetse abaho nabi rwose navuga rero yuko mu bisanzwe ikimana iguhaye abantu twategerezwa kumva yuko umuntu wese ategerezwa kucyakira uko nyine kubera nawe ntaba ari wewe ukivuga ngo umuntu ngo ni we ngo yibyaranye uwo mwana ngo ajye gutera umwaka umuryango ka mama mubyaye muri babiri ndumva aho uburengereye cyane
urakoze cyane Nyabenda i Bujumbura mu Burundi kandi ugire umunsi mwiza
sawa
Nicodemo Nyabenda cyari gitekerezo kandi nawe wari wabikomojeho byuko societe iheza abavukanye ubumuga ariko Jean Claude hari ibibazo yakubajaga
arakoze cyane Jean Claude ya yabashije ati perezida yabembe amavuta ariko ntabwo atangwa se hari ikizere mufite nawe ni ukudufasha umunyarwanda wese waba ubishoboye ni ukudufasha ariko kandi n'abanyarwanda bakurikiye iki kiganiro ndabizi ko hari abafata ibyemezo badukurikiye ntabwo twari dukwiye kuba tugitaka kandi amavuta ahari nibaza ko leta nta nyungu yaba ifite mu kugura amavuta akazaba expire agatakaza igihe cyo gukoreshwa kandi abo yagenewe atarabageze kuko aya mavuta niba leta ivuga koko iyafite yari ikwiye no gutekereza ko aya mavuta azagera igihe agatakaza agaciro ataragera kubo yagenewe nibaza ko rero icyo nasaba abadukurikiye abafata ibyemezo cyane cyane Minisiteri y'ubuzima ifatanije n'ikigo cy'igihugu gishinzwe kwinjiza imiti n'izindi nzego nka Minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu bakora ubukangurambaga cyane cyane kuri aya mavuriro yegereye abantu bafite ubumuga bw'uruhu kuko imibare irahari inama y'igihugu y'abantu bafite ubumuga yatanze imibare y'abafite ubumuga buri karere akarere ku karere umurenge ku murenge abafite ubumuga bw'uruhu barazwi habeho ubukangurambaga abantu bahindura imyumvire bumve ko umuntu ufite ubumuga ari umuntu nk'abandi kandi akeneye uburenganzira bwe
kandi wanabikomojeho nta nubwo muri benshi wavuze ko mutarenze 1,000,000 ngayo
238 ntabwo turi benshi ariko nubwo yaba umuntu umwe akwiye kubaho kandi akeneye uburenganzira nk'abandi banyarwanda bose hanyuma urugendo twakoze ntabwo ari imyigaragambyo ahubwo ruba ari urugendo rwo kwishima ni ukwishimira umunsi mpuzamahanga w'abafite ubumuga bw'uruhu hanyuma tugatanga na mesaje twateguye kuri uwo munsi ruba ari urugendo rw'amahoro hanyuma nshimire n'uyu uri Bujumbura Nyabenda arakoze kuduha ubwo buhamya buriya buhamya ni ingenzi kandi nizere ko n'ababyeyi b'abanyarwanda kuko twabararikiye gukurikira iki kiganiro bagikurikiye hari n'abandi babyeyi b'abanyarwanda bahuye n'ibibazo bisa n'ibyabo bavandimwe b'i Bujumbura bahuye nabyo ukabyara umwana ufite ubumuga bw'uruhu ariko aho washakiye bakakwirukana bavuga ngo waje kudutera umwaku ntitubyara aba bana imibereho igakomeza kugenda nabi
urakoze cyane reka dufate undi mukunzi w'ijwi rya Amerika Hakorimana Theogene wiriwe neza
wiriwe
uri hehe
ndi imusanze
ikibazo cyangwa igitekerezo cyawe
igitekerezo cyo natangaga kuri abo bene data bafite ubumuga bw'uruhu rimwe na rimwe mbona banenwa nashakaga kubaza uwo muntu icyo bakora kugira ngo leta irusheho kubarengera n'ikipe yanjye
turakumva urakoze cyane kuri icyo gitekerezo cyawe ndumva uri ahantu hari urusaku gato cyane ariko reka dufate na Boni wiriwe neza uri hehe
ndi mu karere ka Kayonza hano
Kayonza uyu munsi mutwitayeho cyane ikibazo cyangwa igitekerezo cyawe
twebwe hano mu karere ka Kayonza ngenda ahantu bita murenge wa Gahini twebwe ibintu ntabwo ibyo bintu biraba cyane kuko n'ikimenyimenyi kuri groupe scolaire ya Gahini hano hari abana bafite ubumuga biga bavanze n'abandi bana bakiga bisanzwe kandi ku ntebe bagatsinda ngeze mu karere ka Kayonza harimo ngira ngo n'umwanya ukorwamo n'umukobwa ariko kandi ukabona ntacyo bitwaye n'abantu nk'abandi bose
urakoze cyane ubwo mwebwe mwamaze gutera imbere kandi mwamaze gusobanukirwa ko abari abantu nk'abandi kandi mugomba kubana nk'uko mubana n'abandi
inanga rwose ubona n'ikibazo gisanzwe yaba gukina mwakina uganira baranigana mu ishuri rwose ubashe gutemera wazabasanga harimo nk'abana nka batandatu barindwi gutyo si benshi ariko barahari
urakoze cyane
murakoze cyane
bwana Nicodemus Hakizimana abakunzi b'ijwi rya Amerika benshi wasangaga ari ibitekerezo ariko wenda nabyo wagira icyo bivugaho ariko ku giti cyawe nkufasheho nk'urugero warize uraminuza urugendo rwawe gerageza urutwereke n'imbogamizi n'ibibazo wahuye nabyo kugera aho ugeze ubu ngo
rakoze cyane urugendo rwanje nanjye natangiye kwiga amashuri matoya ya primary mvuga ko byangoye cyane kuko ko ku ishuri ikintu cyangoye ni ukubona sanashoboraga kubona imbere kuba ngo kuva mu wa mbere primary kugera mu wa gatandatu nigaga mpagaze aho nigaga mpagaze imbere y'ikibaho umwarimu akandika nanjye mpagaze inyuma yose nashoboraga kwicara no gufata note byabaga uko kwabaga gufata note nandikira mu ntoki ku yandi makayi hari ubwo n'abandi bana bancaga intege bakavuga Nikodemu uri muri adukingiriza ntitubona bamwe bakantuka bamwe bakamvuga nabi mu gihe cyo gusohoka turi gukina n'abandi bana bamwe bakankuramo ingofero ariko ikintu cyamfashije nuko ababyeyi banjye bakundaga kuza konsora ku ishuri bakabwira abarimu bati uyu mwana afite ubumuga ntabona mu mwiteho igitsure cy'ababyeyi kigasa n'igifashije abarimu nabo kunyitaho hanyuma ndatsinda njya muri secondary kugera mu mwaka wa gatatu nabwo nari mfite icyo kibazo cyo kwiga mpagaze ariko bigeze mu mwaka wa kane mbona rinete zimfashe nibwo bwa mbere nari nambaye rinete noneho ntangira kwiga nicaye ku ntebe y'imbere mu gihe cyo gufata note nkajya nigiza intebe imbere nkandika ni mu ntebe bitewe naho umwarimu ageze yandika kwa kundi baba baciye udupariti ku kibaho hanyuma nsoza secondaire njya kwiga muri kaminuza
turakumva Nikodemu
okay murakoze cyane ngeze muri kaminuza ubuzima busa naho bwahindutse kuko umwarimu yashoboraga kumpa note nkazifata kuri flash nkajya kuzemprima nkemprima ibintu byanditse ku buryo bugaragara icyo gihe kwiga gihe byaranyoroheye muri kaminuza kuko nashoboraga gusoma ibintu noneho na printinze ko bigaragara bisomeka ubuzima bugenda neza hari ikintu rero cyanteye ishaka wari ukomoje uti kuki washoboye kwiga kaminuza nkigera muri kaminuza mu mwaka wa mbere hari umwarimu umwe wanyigishaga yarambwiye ati rero Nikodemu uri kwiga nusoza kwiga uzabaho neza uzabona akazi ubeho neza n'umuryango wawe ariko nutagira icyo umarira abandi bantu bafite ubumuga bw'uruhu bari mu cyaro batashoboye kwiga batabona amavuta batabona ubuvuzi batabona icyo kwambara batabona icyo kurya uzabaho neza ariko ntacyo uzaba waramariye abandi kwiga kwawe byakagombye kuba inzira ku bandi iki gihe rero nibwo nasatse bari bafite ubumuga bw'uruhu hano muri Kigali hari n'abandi nari nzi muri Musanze ntangiza umuryango w'abafite ubumuga bw'uruhu hano mu Rwanda nkimara gusoza kaminuza twakoraga ubuvugizi ariko abantu bakavuga bati Nikodemu murimo murakabya murimo murasaba ngo abantu bafite ubumuga bw'uruhu bige ariko hano mu Rwanda ni bangahe bashoboye kwiga bakagera ku rwego rwa kaminuza uretse wowe ndabyibuka icyo gihe nahise ntangira kwiga masters ndavuga ngo ejo tutazakora ubuvugizi ariko abantu bakavuga ngo abantu bafite ubumuga bw'uruhu bose ntibashobora kwiga ntibashobora kurenga kuri iki kigero ntangira kwiga masters ndayisoza ndavuga ngo kugira ngo abantu bafite ubumuga bw'uruhu tuzashobore natwe gukora ubuvugizi ariko dufite n'icyitegererezo ndetse duhe n'urugero rwiza bariya abana bakiri batoya ntangira kwiga doktora kugira ngo nibura mu Rwanda habe harimo umuntu ufite doktora ufite n'ubumuga bw'uruhu atere umwete bariya abana bakiri bato kuko nk'uyu munsi abana bose tuba turi kumwe abo duhurira mu nama abo twari kumwe ejo bose tubatera ishaka tukabwira ngo iyo uhanganye ugahatana ushobora kwiga ukibeshaho ugatunga n'umuryango wawe ibyo byanteye imbaraga cyane ndiga ndangiza doktora ni nayo mpamvu narangije doktora nkiri mutoya hari ariko kugira ngo mbe niyutayaringe bariya abana bakiri bato kugira ngo nubwo twize bitugoye ariko nibura byarashobotse niyutayaringe n'ababyeyi mbabwire ngo umwana wawe n'umwitaho azareka kuba umusore n'umugabo ukigusaba ishati n'ikabutura byo kwambara ahubwo azaba ashoboye kwibeshaho abesheho n'umuryango we yenda mu magambo make mu minota dusigaranye urugendo nirwo rwatumye nirwo naciye kugira ngo nshobore kwiga mbengeze aho ngeze uyu munsi.
Urakoze cyane kandi ndibaza ko hari benshi kugeza ubu ngubu bagufataho nk'icyitegererezo. Urakoze cyane gusangiza abakunzi b'Ijwi ry'Amerika ubwo buhamya bwawe.
Murakoze cyane.
Reka dufate umukunzi w'Ijwi ry'Amerika wa nyuma, Emmanuel Wiriweneza.
Neza.
Uri hehe?
Kigali mu Rwanda kifikiro.
Ikibazo cyawe.
Ikibazo cyanjye ndabaza uwo mutumirire. Nabazaga ese kuki tutabona nko ku munsi uba warahariwe abantu bafite ubumuga bwo kuguruhu tukajya tubona nko ku masite runaka bakangurira abantu bagahurira hamwe bakigisha abantu ukuntu bagomba gufata abantu bafite ubumuga bw'uruhu kugira ngo nabo biyumvemo ko ari abanyarwanda bagomba gusabana n'abandi kugira ngo batiheza kuko kera bajyaga babaheza. Kandi kabazo nabaza ese amavuta babaha aragurishwa cyangwa bayabahera ubuntu?
Urakoze cyane bwana Hakizimana.
Arakoze cyane kuri ibibazo abashije. Impamvu yenda batabona abantu ku masite, turacyafite umubare muto w'abantu bafite ubumuga bw'uruhu bashoboye kwiga hano mu Rwanda. Abandi bakagombye kubikora bitewe n'amateka yacu, abenshi barakiheza ntibaratinyuka. Niyo mpamvu aho twahereye ari ukugira ngo tubanze tubatinyure, yenda mu gihe kiri imbere bizagenda bikorwa, ariko simpamya ko byakagombye no kuba bikorwa na WIPA. Ahubwo kuri uyu munsi mpuzamahanga bafite ubumuga bw'uruhu hakagombye kubaho intervention ya Leta, tukumva ministre yifurije abafite ubumuga bw'uruhu umunsi mwiza, tukumva hari umudepite wifurije abafite ubumuga bw'uruhu umunsi mwiza, tukumva hari abakozi mu nzego za Leta bifurije umunsi mukuru w'abafite ubumuga. Ariko ndahamya ko Leta ntabwo iramenya n'uyu munsi ntiramenya n'abo bantu, kuko iyo habaye iminsi mikuru mpuzamahanga ndabibona. Iyo hari umunsi mpuzamahanga w'amazi, yari umunsi mpuzamahanga w'ibiribwa, yari umunsi mpuzamahanga w'igiti, yari umunsi mpuzamahanga wo kurwanya yenda kanseri, ubona abayobozi mu nzego z'igihugu bavuga. Ariko ku munsi mpuzamahanga w'abafite ubumuga bw'uruhu nta mesaje turabona y'umuyobozi, bisobanuye ko urugendo ruracyari rurerure, ruracyari rurerure. Kandi twibaza ko mu myaka iri imbere, imyaka icumi, imyaka makumyabiri, abafite ubumuga bw'uruhu turi kwigisha bakiri batoya nibamara kwiga bakarangiza bakajya mu nzego za Leta baza bifurizanya iminsi mikuru myiza n'abagenzi babo, n'urugendo rurerure. Ariko dukangure n'abayobozi mu nzego za Leta ko uyu munsi bajya bawufata nk'umunsi mpuzamahanga bafite ubumuga bw'uruhu, bakabifuriza umunsi mwiza n'ubwo bukangurambaga bakabukora. Amavuta rero ntabwo kuri mituweli ntabwo agurishwa, umunyarwanda yishyura ibiceri 200 akayabona. Dushimire n'uturere tuyatanga, hari ababishyira mu bikorwa, ariko tunakangurire nabo bagifite intege nkeya. Ariko hari n'amafarumasi acuruza aya mavuta, abatabonye ayo mavuta bajya kuyagura mu buryo bwa prive, arahendagura ageze ku 13,500 kandi agacupa ugakoresha ukwezi kumwe wisize mu maso gusa, urumva ko biracyahenze.
Urakoze cyane Nikodemu Hakizimana, ni umuvugizi w'abavukanye ubumuga bw'uruhu mu Rwanda mu muryango OIPA. Twibutsa abakunzi b'Ijwi ry'Amerika, iki kiganiro hanini twagikoze mu rwego rwo kwizihiza umunsi mpuzamahanga wahariwe abafite ubumuga bw'uruhu. Bwana Hakizimana, nkaba ngushimiye cyane kuba watuboneye akanya kugira ngo uganirize abakunzi b'Ijwi ry'Amerika kuri ibi bibazo byugarije ababana n'ubumuga bw'uruhu. Wakoze cyane.
Murakoze cyane, namwe twabashimiye ku mwanya mwahaye abafite ubumuga bw'uruhu mu Rwanda.
Urakoze cyane, nshimire namwe nshuti bakunzi b'Ijwi ry'Amerika mwagize uruhare muri iki kiganiro. Nshimire injeniyeri Cornelius wadufashije mu buhanga bw'ibyuma, Nadia Taha niwe wari wegeranyije iki kiganiro. Muri studio ya 7 i Washington DC mwari kumwe nanjye Edirwema, mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe.